bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC. Kuba twumvira kuri radio, telefone zigendanwa cyangwa se kuri mudasobwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni amateka twibukiranya kugira ngo tumenye neza impamvu ibyo tubona ubu ariko bimeze, ko bifite aho byaturutse n'icyabiteye. Ni amateka adufasha kuzirikana neza icyo buri wese yakora mu gufasha Abanyarwanda gufata indi ngendo. Nawe aho uri hose, umusanzu wawe urategerejwe. Kumva ibyo dutangaza nibyo, ariko twifuza ko nawe wagiramo uruhare ku byo wahagazeho. Nongere nibutse buri mwese mutwumva ko abaduha ijambo mu biganiro byacu bose tubatoranya tubatezeho kudusangiza ukuri bazi ku byabaye, ku byo babonye. Ntawe tuba tubaza twiteze ko yabeshya abatwumva, gusa ntawe twahamiriza ko ibyo avuga ari ukuri kwera. Mwe mubumva muzashishoza muzave abacamanza babo. Icy'ingenzi kuri twe ku ijwi ry'Amerika, tugera dushyira imbere ubuhamya twumva ko abenshi muri mwe bamutegereje. Hari abavuga make ariko uwumva arumva akamenya. Abagiye baduha ubuhamya bwanditse bure bumenyi bwihariye, twitabaza impuguke zigasesengura kurushaho. Ahanini twifuza ko buri buhamya bwagira umurage busigira abatwumva. Aha ndavuga umurage wo kubana kivandimwe, umurage w'urukundo kuko ruruta byose. Ndasaba nanone mugenzi wacu Venice Nshimiyimana atugezeho ikiganiro cy'uyu munsi nyirizina.
Urakoze cyane Etienne Karekezi kuva iki kiganiro ku mateka y'u Rwanda yerekeranye n'igihe cyakurikiye ihindurwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1973 cyatangira. Twatumiye abitabiriye gutanga umusanzu, birumvikana twibanze kuri Banzarubara, Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba, babiri muri batatu bakiriho mu bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro y'igihugu, akanama k'abasirikare bakuru bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Grigori Kayibanda. Colonel Bonaventure Ndibitura bari kumwe yatwijeje kuzaza, turasaba cyane ngo agire intege zizabimushoboza. Icyo tugamije nuko fashisha abagize uruhare mu kwandika ayo mateka, gufasha abariho n'abazaza kuzumva neza uko abantu barenga 60 bafashwe nyuma ya kudeta bagafungwa bakicwa, ukuntu bashyizwe ku ngoyi cyangwa se bicishijwe inzara, imirambo yabo ikajugunywa idahawe icyubahiro kigenerwa umuntu, byakozwe nande, byagenze bite, bashyinguwe he. Ngibyo ibibazo dukomeje kugenda shakira ibisubizo. Mu biganiro byacu byashize mwumvise umwe mu bana bakomoka ku banyapolitiki bishwe, wari wasuye Nyamagumba, yavuzweho uko yaba yarashyinguwemo bamwe muri bo. Amaze kuhazenguruka yaratakambye ati ndasaba ko hashyirwaho iteka ryatuma nta munyarwanda wongera kwica undi. Muri make ati nta kiremwa muntu icyakongera kwica ikindi kiremwa muntu, kuri we no kuri wowe no kuri twe twese iryo teka ryatuma nta munyarwanda wongera gutinya undi, wongera kwihisha undi, wongera guhunga undi. Ubumwe n'ubwiyunge byasagamba abanyarwanda bagakorera hamwe bubaka urwababyaye aho kuruhunga cyangwa se kurubeshamo ikirenge kimwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turakira umwe mu bandi bahoze ari abofishye bakomeje kuvugwa mu biganiro byabanje, yari yabigeze kutuganirira ariko gato. Ni Colonel Stanislas Biseruka, yabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, akaba ari uwo muri promosiyo ya gatandatu mu mwaka w'1973. Yari afite ipeti rya lieutenant, akaba muri kompanyi Butare muri Yeso, ikigo kigishaga abasuzofishiye b'ingabo. Nyuma ya kudeta Biseruka yagizwe komanda w'ikigo cya gisirikare cya Ruhengeri, ahabwa ipeti rya kapiteni muri Mutarama umwaka w'1974. Ni nawe wari ushinzwe uburinzi bwa gereza idasanzwe ya Ruhengeri. Iyi niyo gereza yari ifungiyemo abahoze ari abanyapolitiki ku butegetsi bwa Perezida Grégoire Kayibanda. Iyi ni nayo gereza Colonel Stanislas Biseruka nawe yafungiwemo mu mwaka w'1980. Icyo gihe yakekwaga mu bari bateguye kudeta wo guhirika Perezida Juvenal Habyarimana. Colonel Biseruka yavuye muri iyo gereza adafunguwe, ahubwo yayikuwemo n'ingabo z'inkotanyi za FPR zagabye igitero mu mwaka w'1991 zigafungura iyo gereza. Bityo Colonel Biseruka na Colonel Dizinde wari majori icyo gihe n'abandi bari bafunganywe bakayivamo. Nicyo gihe Colonel Biseruka yinjiye mu ngabo za RPA, ubu ni inkera gutabara ari mu Rwanda. Tuganira yabanje kutubwira ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri aya mateka abikurikira byose.
Mwaka majumba chane kuko niyo njine na umoto kwa nalisi unayibu kukulia wadu na meriki
nivyo
mba mjumba rogo wa sili mjumba kushaka mateka niki imichiza kugeche wa mateka nunga kari anangakwari kimichibizo kuko uwiche yuko mbavu ambele kwa ngu awanyi awanyi kule tanyi jose tusa afiyati sinti pao frewe donko aderima na afiyati ijinu hugo ashaka kwivanaho kuko dufite za preve zose nicya kintu kandi ngeze amikwiye kubwira. Hanyuma uzi ko bamaze kuvuga ngo baramaze kudeta babonye abaturage babyemeye ngo habaye kuko ngo kudeta yabayeho abantu ngo bashatse guhungabanya amahoro nuko batwitaga abashatse guhungabanya amahoro. Uzi ko kimaze kujya ku ruhande yavuze ati metena igikurikiyeho ni ukwivanaho kira kintu kicyasha kiri kuri pouvoir ye yibutangiye ubwo bagiye mu kiko ngira ngo urabizi
iyi ndabizi
kubona atakibuka. Ariko yari yaravuze ati uniganya Habyarimana na muramu we rya Nyirazungu uyu arahajya we yari ari kicukira. Nibaze nituburane nawe ibyo mubwira byose ntacyo navuga agiye kugira impamvu wabonye ibintu byose abakize muri wikoro. Uzi ko icyo gihe cyo u Rwanda rwabaye efektive ma nk'uko uri kuvuga ngo habaye na leta gatwa nyinshi efektive ma ariko Rwanda rubayeho badukatiye kuri pomye dogre tuyuriya twije tuburana bururire ahubwo kubera ahubwo ikintu cyatangaje nuko twagiye kumva twumva ngo batangiye impuzamarira ngo bageze bati ku bantu bakira bate twituruka tuti bishoboka bite ko batanga impuzamarira ku rubanza rutararangira.
Kandi n'izo mpuzamarira bari bavuze yuko muzafatanya kuzitanga na leta, ubundi hari icyo mwahaye leta none se nimba leta yaratanze impuzamarira kandi urubanza rutararangiye ni ukuvuga ko leta niyo yiyemeje icyaha?
None se bishaka kuvuga ikijije nite ko nawe uri umugabo kandi ko ufite ifido diferenoma bishaka kuvuga iki amfete nakubwira ngo kiriya kintu njyewe ndabavuga mu gifaransa kuko ngo komendetere reparaba kwa kundi ubona bamwe bigantura y'abakonsiyense ke batafite akamaro kuko nta kuntu yokoto na kiriya kintu kimeze kuriya atari sinkuza yahindutse mbese kigize repercussion atigize peut-être atenshi ati kuko iyo abanza kugera ku konsensiri ntabwo yajya gutekereza ko bigira nahari hose. Njye ihite ya Butare namenye ko habaye kudatangiye ndi mu Rwabuye ndi kumwe n'abasirikare ahubwo baje kwimbira mu gitondo bati ngwire mu kigo ndavuga ndi kwari njyewe nageze basanga inyenzi zateye niko nageze ute mvuga direkto noneho ngeze mu kigo atekada bati ahubwo mushyire abasirikare ahandi arere tende ahabaye kudeta niko nabyumvise.
Banda gushyira mu Ruhengeri navuganye na Mbonampeka arambwira ati bamushyira mu Ruhengeri yaje kungisha inama ambwira ati hari ahantu banjanye kwa ahantu habi burya ntibashaka kuzakura ibintu bakabengerekaho ati biseruka mubwira yuko agenda ikintu cyose bamubwiye akajya cyandika ko atazemera order nimwe batayanditse niko mbona ntekambwiye nibyo nayitishije ibyo byarabaye
abimabwiye nyonko ako kanya tayo kona ako katika yuko ni kuko mbona mbe karifiye yari difesane namubwiye ko urumva jana ngaji wuko tukatuli njigo njene njibuja njini watani mbuji ani kanonde mbalu kiburu mbalu kiburu ya nawa simba simba njini kunu kiku njarane zi afuga ngu tungu chenye nifiti tuwaze mkompanyi ya baro kiri ngu dizinofume kari njini ya kubaja mba wafuga ngu dizinofume ngu wani wawa ngu waya shari kura kuze tafiti amfari ahugo ngu dizinofume yewe nafashe nipanga nima rigeze kuitanda tu nda kuita jisha mribe emu kujira ngu ala tilikari wazazide kujia mwati kari wazazide wakure nguza defiso maimbera nesi ya tu hali hali nibirizi mbatu mutanga haku ndu kuza bino vya jama sazini iki mbudu vipi la mende ure fiti katuwa kwa nishaji rero wa sitangi nukundi nukundi hali mawa ni mahawa ima za shamparo domani mbu batu yaji mbisa ndukundukosha duruati za avutare za andi kandu wasa zabju mana andi hose don kanse ete hali hali jemutu kuwa rongo hali nukabu jawa ipi parini kifu uko jimwele na sinema tuwa zifataka mbile spido kamarazo tuwa jwa nagaba ofisi ya mwosi nufa kiki nfi hako mba kukwa ni pata kizi nishoka kari kumina kumina dewa
ichaje tuwa vuga naga ibjere chanyi naruwa rujendo ngakoze murazia urugo rujendo kuko murarugivu kamuja murazia impamvu mwagiye mwavu janyi murazia mwara imenye changa
impamvu sari kari kutinyi jizma ni kukubie kwe kumazo kumamvu ni hiyo ya kupenye kumamvu ni hiyo kote mdunko nje nyako bambu ye mwini tegure nga jara minitu wa sile transjere na ajili chigari wati uraheri chiza minitu wa nyatakadi mwini mwini nisyo kuko juzika ror na nisyo yungu wa neki si jambori est ya prepe hito rest tungu ita gani kiko minitu kwa siya ambeli kikie wikase kajira ni kutuwa jendaga kujihie njia tutuwa kwa dega siya wana patajilu kuyo wali njirango njibo kakujie nga wa shi watu wa chie nga leza awa shi nga wate wa wale batara chila chande aliku watu kwa duwayo muhanda rusumo chigadi batu kwa imara kwa duwayo ni nadia si manturi ndete watu ni wa mustanaru mraji pamba mraji pamba tuhuru wanda nukini watu wa tekstile kukuli nyenda afuka titulari jala jaza chujie njibo kakuba afuka yuko karamahari za papinyari za zipamba ni mwini mumutara tindizi no ni mwini karama hapa risaje njitiki na tuku hape kwa jibu na mwini kujana mchigare njitiki papu kwa nangalaba mbiko njina atinda kwa ni shiwa afu zebeti njini ukuli njini
koloneli lijinde mwenyandi kuyashize yanditse nakunze kuvuga kuva ibiganiro byatangira yashyizemo ubuhamya kwitirira akavuga ko wamubwiye ko igihe wajyaga mu butumwa muri Aziya y'Iburasirazuba nk'uko wabimbwiraga mu kanya etamajuru yohereje komanda Rwangirahe kugira ngo agusimbure uvuga ko ugarutse hari umusirikare w'ikegera wakubwiye ko Rwangirahe yamusabye gushaka itsinda ry'abantu bizewe bagombaga guhabwa ubutumwa bw'ibanga bizinde akomeza yandika ko iryo tsinda ryoherejwe muri gereza ya Ruhengeri ijoro riguye bagahitamo bamwe mu banyapolitiki bagombaga kwicwa bakicirwa mu nzira bagashyingurwa ku gisenyi avuga ko wamubwiye ko igihe wagarukiye mu kigo wasabwe na Colonel Serubuga gukomeza ubwo butumwa ku ndetse yagutumyeho umusirikare kapitaine Ndibwami wari J2 akaguha amafaranga yagombaga guhemba abakoze uwo murimo ibyo amafaranga nabibajije Colonel Serubuga ambwira ko yaragenewe kugura ibiryo by'abasirikare bajyanaga imfungwa kuburana ariko wowe nkurikije ibyo rizindi yandika uvuga ko abasirikare bari bari muri mu bindi bigo bagiye gufata ako gahimbaza musiki muri ta major ibirizi nde yandika koko arabimubwiye
urabona ikati ishwa ko yaravuze cyagiye ubanze rutangiye tubona ko bagiye kutubanyisha ugo rubanza bo ariko afite donc les citoyens ziko zimeze burya harimo beaucoup de détails nyinshi cyane nyinshi cyane ushobora no kumenya wowe kuko bya bintu très sophistiqué kuko urabona donc les benefits nuza ira ku ikonsistensi y'urugero kugira ngo ufate abazikabaye muri ikonsistensi bajye bimenye ariko ugomba kufite ubutotasiyo hejuru ikase no kugira ngo bahareje nuko uri mu yindi ababizi ariko kandi hagati aho nkugiye ngo ni abantu gusa babari barimo hari hakiyo n'abandi nuko nyine patetere leteneme bakoresha zinyuranye nize gutyo ariko iravuye beaucoup d'interihona kuko hagati aho habaga hari donc nziko neza isiko zose nuko uncle de route habaga za eshange z'abantu z'abapizeye
rubugwa kuvuga ko yakohereje amafaranga ayi mafaranga koko warayabonye wowe arambwira ati abantu bo kurwa bayanga kora ko nagerageje kwifashisha inyandiko zari izinde na nkuru nari mfite anyemerera yuko Suriyeto na Habyarimana koko ari we wabikiye mu rwa bayanga akaza ndetse bagahita banamwohereza kwiga ibyo ndabifite nabitije ku ijwi rya Amerika Serubuga arabyemera ariko ibindi ntabyemera avuga yuko abo basirikare atazi uwatangaga amategeko none se uko mbwira abasirikare bari kuva mu Ruhengeri bakajya ku Gisenyi chef d'état major atabizi
oya ahubwo eske bakugeyeho no hagira umuntu wabonayo ese ko muziko uziko musekera kwitaga umusigiri hariya muri tetagoshi murengeri mu kabari cyangwa ikindi kinyi mu gitondo nko mu masaha ni nkumva telegramiraje ngo apraque militaire ngo reprovagene vida mu kabari kanaka ntazi n'ibyari byo donc nakubwira ngo kera buriya donc u Rwanda yari fisore kubyo udashobora kubyumva
ujya kureba mbona mpeka bagusabye kwica abanyapolitiki wowe uravuga uti ntabwo abo bantu ntabwo mbica naguha amazina uravuga uti abo bantu ntabwo mbica urahaguruka ndavuga ubivuga uwo ni izindi ubivuga ujya Kigali ujya kureba mbona mpeka umubaza niba koko ngo wabica mbona mpeka namubajije arambwira tumva simbyibuka ariko nzi ko atumvikanaga na Serubuga atari ibyo bintu by'abo bantu bagombaga gufata inago mbyibuka n'izinde yabyanditse abeshya
urumva iri duhe nyine ndo kugira ngo ukonsekera ukonsekera ibintu bye kugira ngo eko mado place ngo nagurute ngo ngi Kigali ifa ifarera ba kwafite turiza cyane cyane tafaza sindi ko twi twaza ko je pasa mu rya muri muri ikonsekera cyane 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 tafaza turiza kugira ngo nagurute nagurute ngo mbira ntago kaje cyane nagurute ngo mbaze ukawe ahubwo cyakora icyo ubwo cyakite cyane
Donc se ruga yagusabye gufasha Sembagare gutransfera abanyururu wari ku Gisenyi. Ariko ntiwamenyaga aho babajyanye abo basirikare. Umuntu nkawe urabona Koneli Biseruka abantu barakuzi urumwe mu basirikare bari bazi ubwenge famiye ya Kabanda wari prefe ukuntu yavuye mu Ruhengeri ibyo wayikoreye urabyibuka ufata deriske zo gukiza abantu nkuko abikoze ariko nanone abantu bakibaza ukuntu abantu bari kwica abantu mu Ruhengeri ntubimenye ukajya ubona bagenda ntibagaruke ntumenye aho bagiye uko
ariga kireja bakora transfer mu buzana gakire bahamagaye ngize mu ndimo rugo baramugara bakitwa muzano yahaga yahaga yarahamagaye ati hano hari ndi fatuye ya kizini politike muri nuza muri transfer baje kubura ko batarebaga batarebaga kuburana noneho banga ati hari upfubuye ndi akimira kigiye navuye mu rugo kigo ndi kubaza procedure zimwe kuko ntabwo ari abaperezida basanzwe urabona kera kusaba kusaba ngo ndayitere ngo natange komite ntagira ati natange nyagiye mu kigo ubara telegram kimutse njye nange yikoze nange yohereje nsaba procedure zimwe baransubiza kunsubiza mbere niba nansubije kubera ibigende tungu shefu na kuzumba uwarabe azanya na mshu ichi wakachire baraza na kitu ya kura wakachire kitu na mre yuje tunu ho nyuma nishaka mfuga yuko baraza na selikeye ya usaka selikeye tumisiramo kachire tumijana mshime kiyedi yuno na haja seo na saka pyo temwanye kwa kitea nijyo nijyo na gazo kanji nijyo mfa atutame konsyansi yuko kondwa kujenga po nyuma hae ba izinde yuko mantele nye sasa tino kufuga nye nye ayari kurero majo nisi atutame konsyansi kuko gakese kwa tini kwa tuza rinyo ekelejewe
ahugo kujira ngo byumve kaneneza ntuyahaga waruri mubare bamuzanye ntagari ntuyahaga uri ya wabaye koloneli ni ntuyahaga wundi
urabona umuntu bigeze kwa pilote wari musanze kutirimana
yes ndamuruzi
nyuma yaje kwa musanze kutirimana nyuma
ndamuzi nkuko twabivuze abo ngabo nibo bari babavanye ku Gisenyi babazanye mu Ruhengeri gakira apfira mu nzira
nisare prosedura zivire kugira ngo kuko nyumvaga muri mayindi yanjye tugomba kwangiza famiye
gakiri mwamushinguye mu yesi metiyeri muri herimbi
hariya mukiri mu mujyi muhengeri hariya urakora mu rumanda umanuka uzya umanda uzya uzya epfo mu kinama adiwati hariya hari cemetiyeri hari metiyeri abantu twamukiza kandi si ku manywa ziba ziva ngo mu saa tanu saa tatu rwose hakurya
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ibisubizo Dr. Stiliani Hakizimana yatanze ku bibazo twamubajije Dr. Hakizimana avugwa cyane mu nyandiko zakozwe zemeza ko abanyapolitiki bari bafungiye muri gereza special ya Ruhengeri bapfuye ninde wamusabye kuzikora yazikoreye se abo yabonye kuko se bari barwaye beriberi nk'uko byaba byaremejwe nyuma y'ibisubizo yatanze bamwe muri mwe mwaranyuzwe abandi ntibanyurwa birumvikana ntawe uneza bose mu bataranyuzwe harimo Dr. Pio Kamoso umuganga utuye muri Canada nawe twigeze kuvugana mu biganiro byashize ikaze ku ijwi ry'Amerika Dr. Pio Kamoso
urakoze bwana Veniste nibyo koko nakurikiranye ikiganiro wagiranye na Dr. Hakizimana birumvikana ko abenshi bari bateze yuko yasubiza wenda ibibazo bihuye na bimwe bari wamubajije ariko nkaba mbona uburyo yabishubije nibyo koko yitwaje umutimanama we ndetse n'ibanga ry'akazi ibyo birumvikana ariko nanone tukurikije ko iki kiganiro ari ikiganiro kigamije gusana imitima y'abakorewe iryo hohoterwa kandi no gufasha abanyarwanda gusubira mu mateka yabo kugira ngo babe bakuramo amasomo yatugeza ku bwiyunge nyakuri numvaga yarenza ku byo yavuze mbese nko mu bibazo wamubajije hari ibyo yavuze ati sinashobora kuba nakwibuka igihe naba naratangiriye kwemeza impfu z'abarwayi cyangwa inshuro ya nyuma baretse kunsaba expertise medicale byo birumvikana ko dukurikije igihe kitambutse amatariki n'imyaka bishobora kwibagirana ariko ikintu cyabajwe cyangwa cyane arawo majutese nk'umuganga wabonaga abo bantu uravuga imirambo yabo baritaweho nk'uko izindi fungwa zitabwaho nk'abantu aho birumvikana ko hari igihe ibanga ry'akazi riba ritagishobora gukoreshwa cyane cyane iyo habaye ihohoterwa ry'ikiremwa muntu icyo gihe muganga nawe agomba gukoresha umutima nama we akaba yavuga kuko niba hari abantu bagiriwe ihohoterwa cyangwa bafashwe ku buryo butari bwa kimuntu ikindi kibazo wabajije utese wabonaga imirambo yabo umurimo mukawukorera mu buruhukiro morgue cyangwa mukawukorera muri gereza iki nabwo ndumva ari ikibazo kitasaba neza ku muntu amena amabanga y'akazi kuko birumvikana ko nk'uko ndetse bamwe bashobora kuba byibaza dukurikije ubuhamwa bwagiye butangwa ese ko abantu bavuga ko babicaraga mu nzira bagiye kubashyingura expertise yakozwe ite yakorewe hehe kugira ngo uwo muganga abe yavuga ati narababonye bamaraga kubashyingura se bakabagarura
urashaka kuvuga se ko ashobora kuba yarasinye impapuro z'abantu atabonye aho ngaho humvikane neza ntabwo nakumvise neza
ni ikibazo umuntu yibaza kuko dukurikije ubuhamya igisubizo cya Dr. Kizimana ntabwo twagifata cyonyine ubwacyo tugomba kugishyira hamwe n'ubundi buhamya bwose bwagiye butangwa ndetse n'izindi nyandiko zagiye zitangwa mbere ikibazo umuntu yibaza ati dukurikije ubuhamya bwatanzwe ari ibyavuzwe mu rubanza rwa Rizinde ari n'ibyavuzwe mu biganiro bya Ijwi rya Amerika bavuga ko abantu babakuraga muri prizo barangiza bakabicira mu nzira bagiye kubashyingura ikindi nibaza nanone nkurikije ingengabihe yaduhaye yivugira yuko yageze mu Ruhengeri yakoze mu bitaro byo mu Ruhengeri kuva mu kwezi Ukuboza 1995 akaba yarahavuye mu Kuboza 1976 dukurikiza nanone ubuhamya bwatanzwe ndetse n'inyandiko zagiye zigaragara bigaragara ko abantu batangiye kwicwa mu kwezi kwa 9 1974 noneho tukongera twifashisha izindi nyandiko cyane cyane urwandiko rwa Rizinde rugaragaza ko mu rugo iwe bahasanze inyandiko zihamya ko abanyururu bishwe n'indwara ya beriberi inyandiko 24 ziri kumwe n'amafishi muganga avuriragaho abo banyururu noneho ikibazo umuntu yibaza ese abantu batangiye gupfa 1994 abo ngabo bakorewe amafishi gute kandi muganga arageze mu Ruhengeri 1995
izo mpapuro zivugwa zavugiye mu rubanza rwa Rizinde ko zabonetse iwe zari zashyizeho umukono nande
bavuga ko impapuro zari ziriho umukono wa Dr. Hakizimana ndetse ariko Rizinde ubwe yivugira yuko mu rubanza yasabye ko bakora expertise mbere ko bahakana katiriwe wazanditse akavuga ko juriji yanze gukora expertise ngo ahamye ko izo nzandiko kuko atarizi ubwo rero icyo nanyo nicyo ni ikibazo cyabaye mu rubanza rw'icyo gihe ubwaho niho umuntu yibaza ati ese nta bindi bisobanuro kuko byashobotse gutanga ku byo byafasha abantu nanone kugira ngo ukuri kujya ahagaragara niba hari amakosa yakozwe abanyarwanda bayigireho hatazongera gukorwa amakosa mu bihe bizaza kandi twumve ko ibintu byabaye ari amahano bitari bikwiye kuzongera kuba icyakora amabanga y'ubuganga amabanga y'akazi yerekanye n'uburwayi ndetse n'abo yavuye ibyo ngibyo agomba kubibwira ba nyirabarwayi cyangwa imiryango iramutse bimusabye iyo n'indi mekanizime yakoreshwa
ariko ibyo ngibyo ni nabyo yavuze asubiza Ijwi rya Amerika agira ati yaniteguye guha amakuru imiryango y'ababuze ababo nkabibibwirira jye ubwanjye cyangwa se nkabivugira mu zindi nzira ibyo ngibyo byarumvikanye hano ku Ijwi rya Amerika ndizera ko byo utabikemanga
oya byo ntabwo mbikemanga rwose kandi ndabyemera kuba afite uwo mutima wo kuvuga ati njyewe nabivugira muri cadre y'amategeko yemewe cyangwa abibwira imiryango ubwo icyo nasaba ni uko abafite ababo bitabye Imana bamwegera bakamusaba ko yabahama ukuru bashobora kuba bamenya yabafasha kumenya ibyabaye ku miryango yabo.
Dr. Pio Kamoso, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nkuko twabibasezeranije igihe kirageze ngo dukomeje ikiganiro na Caporal Paul Rugenera warindaga Perezida Kayibanda kuva mu Kuboza umwaka w'1974 kugeza mu Kwakira umwaka w'1976. Ijwi rya Amerika yaramubonye tumutumaho mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda yamubwiye impamvu yavanywe kuri uwo mwanya kandi ko atekereza ku byabaye intandaro yo kwitaba Imana kwa Perezida Kayibanda.
Kuri icyo kibazo niho hari neho kugira ngo mbese icyo gihe yaragiye mu gihe cy'intuza cya sida yo kugira ngo apfe agomba kuba ariho byaturutse. Bo hari mu kwezi kwa cumi uru serijante gashira yarajyanye abasirikari nanjye ngenda ariko wa gatandatu ngiye kumusimbura nsanga ko serija ari umusore nsanga yanditse muri kaido konsinye ko yajyanye Pio Kayibanda kwa muganga ko nyine Pio yari afite uburenganzira bwo kugira twamujyana kwa muganga igihe isaha yari yose. Nawe muri iyo myaka namaze ntiyigeze ambwira ko arwaye ntiyigeze agira ariko Roserija we niba yabonye ari umusore aramubwira ngo namujyane kwa muganga ariko wa gatandatu turasimburana ndaje kusimbura Roserija. Ubwo nageze saa munane nafashe abasirikari ngende ngiye kumusimbura Roserija yitwaga Ntigashira ngezeyo nsanga Kaporala Jewewe arahari namubwira ntise ari hehe Roserija saba yanditse mu gitabo cya konsinye ko yajyanye fisi Kayibanda kwa muganga. Kubera ko Aida Shefu bapfa ku rurimi yari yasigariyeho Kandekwe mu kigo Kandekwe yaragiye muri konji wari komanda wacu ubwo yarambwiye ati dore nta modoka ihari dufite imodoka imwe uhite uyohereza kugira ngo hatagire ikibazo mu kigo hakabura depanage mpita nyohereza Koronaro Mize niwo Kaporali Ajewewe yari yasize ndireka mutegereze paske niba yafashe initiative yo kumwijanira ntiyari byose aramuzana kandi ntabwo ari prisonnier ibya ngombwa ko mbonye Kayibanda niwe nshinzwe nti ubwo isani sawe aramuzana ubwo ndategereza saa kumi iragera saa kumi n'imwe iragera saa kumi n'imwe n'igice nagiye kubona mbona Pierre na no serija ntigashira nuko basa ariko nabanyu bakacupa mbwira serija ndi serija kubona imodoka yagiye abasirikare nabohereje paske imodoka yari ikeneye mu kigo urabona ibi bintu birakugwa amahoro nuko ati none ati twanyuze mu ntuza mu kabare ati ku kamazuru ati tuhageze ati yarambwira reka afata agacupa ni se mwagafashe kuki mutahize muzi ati ahubwo dukubitanye n'ingorane ati wari ushinzwe iperereza igitarama witwaje Musi yahadusanze turatonganye avuga ko ngo abwira Pio ngo yaje gusindisha abasirikari ngo kugira ngo Kayibanda abone uko atoroka ubwo ati turatonganye nuko urumva rero uje Musi ngo yahise atelefonarize inde ku byo nabibwiwe na Jida Shefu nawe umaze bahise bamutelefona ko Kayibanda ngo yagiye gusindisha abasirikari kugira ngo abone uko atoroka ariko ari uwo muhungu wenyine wari wagiye kwa muganga ngo banywera mu kabari kuyitwa Habimana Salehe ngo wari utuye hejuru ku kamazuru hejuru ya trafi poro ngo yari afite butike ngo hafite n'umugore mwiza ubwo iri pariko Ajida Shefu bamutelefoniye iyo aferi agomba kuba yaragiye nawe muri ankete serije aje gufata imodoka aza mu kigo wageze mu kigo asanga leadership iyo communique ya bayimubwiye nta kindi yakoze yese amwamuri imyenda bamujyana muri gereza y'igitarama baramufunga nange mbaho muri tashoma ku munsi wa gatatu ndi muri tashoma kwa gatandatu
naye bari bagufunze
ntabwo bamfunze ahubwo nyine nje nakomeza kuba muri tashoma noneho kwa mbaho kwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere kwa kabiri nagiye kubona mbona ajya shefu nyine wari wasigariyeho kandi kwe wari komanda nyine w'ikigo monaraje ni jipe nuko ihema twabagamo byari biri hejuru nabwo y'umukingo nyine w'imbuga ya Kayibanda niho twararagamo niho biro yacu yari nuko ahita mpamagara ati chef de poste ndamwitaba ndagida chef mva yo hano ndagenda muramutse nyine kumukomanda nuko nta kindi yahise anyuka inabi arambwira ngo ngo haraho utane na minani wafatanyaga na Kayibanda kugambanira abaturage ntarakaye cyane ntawe numva umusatsi mvuye ku mutwe nisi ibyo biteri bi ajya chef ngo kuki ngo umuhungu wa Kayibanda yagiye mu bubare hanaha ngo kuki utanyuhurije komunike sinari kuyokohereza nte nireka njye kuzana igitabo kirimo amategeko dukurikiza turinda Kayibanda l'office Kayibanda ntabwo ari detenu nta mategeko yo kumurinda dufite we irerebere uretse ko abana nase rero nta impamvu yo kuba serivisi yanditse mu gitabo yarabyanditse ko yamujyanye kwa muganga kandi yaramuzanye nta kuntu rero nari kugira ngo ntange kumunike ngo ofisi Kayibanda ngo yagiye kwa muganga kandi ubona abifite uburenganzira kubwo kujya kwa muganga ati byumvikane ko nanjye agomba kuba yaraje kumfata nanjye njyanye muri gereza igitarama none umwe rese amategeko tugenderaho yo kurinda Kayibanda n'umuhungu we Pio Kone atari konsinya kimwe n'ayo mategeko aratamo konsinya kuba prisonnier aho ngaho arabyumva mbona aragiye nuko bitashoma ndayikora kwa gatandatu baza kunsimbura ndagenda ngeze mu kigo nsanga nanjye yanyite yantegereje ahita abwira Sudinite ati mumunzanire kuri raporo ahita angatira iminsi 10 yakasho
kubera ko utatanze amakuru
ngo kubera ko ntatanze amakuru bo akasho ndagenda nkajyamo nyuma y'iminsi 3 ndi mu kasho chef de poste yaje kumbwira ati ubu n'amapeti yawe bayakwatse uri soruda bo
yakwatse warugeze kuri kaporali
nari ngiri kaporali ati telegramu yaje ku munsi w'ejo mukujya kubona mbona baje kumbwira bati va mu kasho ugende uje gufata imyenda baguha imitasiyo muri kije muri Kigali muri conseil de discipline nari ngiye mfata imyenda nsanga imodoka bayiteguye bahita bankira mu modoka ndazanira muri ka Kigali muri kije bayitaga ntuza kompanyi yita amajoro nuko ndaza ndiperezanta mbaho maze iminsi ine nagiye kumva suzo ofisiye do somene ari gushakisha ati uwitwa Bigendera Paul uba hano muri kije ari hehe ntindi hano ati ejo witegure uzaje muri conseil de discipline nditegura ntejo nje muri muntuza mu rukiko rwa gisirikare muri conseil de discipline yaberaga muri eta major ubona asanze wagomba kumburanisha ni komanda ngirumpatse na lieutenant w'abandi na jida chef Habyarimana noneho ndi presidenta ubwo jida chef ko ari we wari secrétaire aransomera ati turabona wari soldancier bagukonfiye iposta uba chef de poste kwa ex president Kayibanda tubwire umuntu wa deparashije office Kayibanda akamujyana muri aka kabare kuwitwa Sarehe uwamujyanye noneho kubera ko ni presence ndi soruda ndababwira nti njyewe nagiye ndi chef de tashoma ngiye gusimbura Rusergent Gashira barareba bati se ubundi chef de tashoma aba nka sous officier cyangwa en officier wabone ko nasaze ibintu bitabaho noneho arasubira ati ngiye kugusomera neza bisubiramo bisubiyemo bararebana babona bati hari pari kuri umusirikare yasaze abashebwe tashoma yabawe ati noneho uwa bandi wari jede ahita yaka dossier ajida chef arambira ati bo wumve neza ngiye gusoma wumve tinge kugusomera byumve ubwo rero nari nabonye mbonye ko yarakaye mo impapuro natangiye kujya gucunga kayibanda najane gahaba sirikari narayize narayize na gahai krafa iwanje uko twasimburanye kuva muri myaka ibiri yose njayo impapuro zose ubwo inza muri discipline njayo wa murikiko nari ndanzizanye njya kuri ku president muri discipline zimwe zishyira mu mufuka w'inyuma izindi mu mufuka w'ishati ubwo uwabandi we atangiye gusoma ntacyo namushubije narabifashe ndagenda nzikubite imbere ya president ngirumbate nife mo komanda ibintu njye wabyanditse dere ntangira kujya she ex president Kayibanda dore abasirikare najyanye 35 ireba n'indi ikurikiraho ireba n'iyo bundi bamproposeje bavuga ngo mu notorije office Kayibanda ireba nayo najyanye 38 ubuso urabona n'iyo wabyanditse barebana batiye batise Kayibanda uwo mucyo imyaka ibiri panda deza nti urumba ariho nangiye kumukikisha nti kandi niyo detashoma uwo serije ntigashira nibyo ya mbere yaragiyeyo kucyuga Kayibanda noneho jede noneho abo zikinda mbazarambaza ngo se ngo ntiwatubwira amategeko mwakwigeza kwa Kayibanda ndamubwira nti uretse chef de tamajoro wayatanze na komanda wayampaye nta wundi nayabwira nuko barandeba sinzi ikindi ajya chef yaragiye kumbaza komanda girumbatse abarabye ati mumureke atuye n'umusirikare ati sezera butahe ubwo mpita nsezera ngo bitisare nyine bya gisirikare basezeraho ni pure nabuze demo komanda nuko ati genda usubire muri niti yawe igitarama utegereze telegram nta kindi kubera ko familia yanjye nyine yari yasigaye igitarama njya gutega imodoka subira muri ka gitarama nuko maze iminsi ibiri ndi kuri asamburoma ubwo nagenzi ko mbese batamfunze ibyo ari byose bagomba kunyiruka ariyo telegram nagiye ntegereje tumaze kuzamura idarapo maze iminsi ibiri nagiye kumva numva kandi kwa yari yaravuye muri konji nuko barayimushyira telegram nuko barahamagara urugenera nti moretona ati felicitation ati discipline urukiko rwa gisirikari urarutsinze baguhaye imitation ku kibuye
uburokotse ryo
bandokotse gutyo ubwo ndagenda njya ku kibuye ngeze ku kibuye hari ukurikiye Yezu nawe twari twarabanye Nyanza twarabanye no mu Mutara ndahaba bigeze kuri 15 z'ukwa 12 yanumyeho mu biro arambwira ati muze gisi president Kayibanda ati yitabye Imana ariko bwo mvigitarama mva muri muri tamajoro nza nabaje bagenzi banje nise izo affaire zacu kutugenda ubu ngubu kujya kwa Kayibanda bari bite ati ubu ngubu batangiye kubaka inzu kandi noneho nta bashe budatashoma bakijeyo no gukora rureza abasirikare baragenda bakararayo bagasingurana gutyo ati inzira ya nyirabukwe yajyagamo igiyeyo ati bose barafunze bari gukorotira byari byose ndatekereza nti buriya niba barafunze nyirabukwe ku inzira igiyeyo no musaza wamugemuriraga nti byari byose nti buriya byari byose azicwa n'inzara bitekereza gutyo urumva ni mu kwezi kwa 10 mburano nyine muri leta majoro ya feriba ukwezi kwa 10 kwararangiye ukwa 11 bihoye kuri 15 nibwo ukurikiye Yezu yampamagaye mu biro ati Kayibanda ati yitabye Imana
wari wambwiye ko ukurikije uko mwabanye yari umusaza w'intarumi kutararwaragurikaga urwo rupfu rwe wumvise ngo yapfuye nk'uko bivuga watekereje inzara kuruta ibindi byose
nge ndumva naratekereje inzara mva muri conseil de discipline ndi mu kigo nabajyaga abagenzi banjye bajyagayo baravuga bati bari kuwakorutiriwe n'ubu bari kubaka inzu y'amatafari ati batundiye amabuye y'ibiki byose ati na nzira yarigiye kwa nyirabukwe bamugemurira ati barayifunze ubwo nta kintu ahise ntekereza nti byari byose barabagomba kuba bari kumumaritirije baramumaritirije tisimbize mbese mbifata gutyo nti byari byose buriya nti agomba kuba hari indi miziri bamufatiye mbese mbitekereza gutyo mbibana ku mutima ubwo ndetse njya ku kibuye ari ku cyumweru nagiye mu misa mu kwa 11 misa isohotse Muna asunguta rumba kwe ya jaga msanga njini ya honga humu mulide tashuma ikuwase na honda jina na muramusa na we tularamukanya nuku tulagani la tutisini atesuwa kwa initasina ni wama initasina ha ni kubira hili ya vyaviri iwanyu ngu nipiyogu ajie kungamu bubare ni kibyo use titiri na inifite na mafetivi ni bara yanya kse nuku atingi ino nye mkwachumi na aviri nsuwe mumisa anundi aje mumisa mwakodoriyanse kidi kumi meza tinaji ba atimbangu mnyeko hii tabimana
nidu subiri nyuma gato ukuri mbele yuko kaiba ndafa na mbele yuko wakwimura nguri chijiri gani ukua mgie mga ga urasana hawari inshuti yuo warushi nge kurinda mburi yukuri se nichu mngibu chira ho mhuku mga wabana gamuru gobo zima umurinda
agresi preda kaiba nda ichu mngibu chira ho nuko yalafituru tochi urugua gawiyo urugua bagarugua hiye na najya kubona mutiye arampamagaye ati mpa basirikari babiri papa aguhaye urwagwa abaze baterura igisabo igisabo akagiterura akakizana mwese muri gasema nabayo igihe nageragayo urwagwa rwahiye buri gihe yarampaga urwagwa ngahana abasirikari banje
ijambo president Kagame yibanda yaba yarakubwiye n'ubu ngubu udashobora kwibagirwa n'inkirihe
ijambo yambwiye ati rwose abanyaruhengeri muri abantu b'abagabo muri abantu beza rwose ati uje ukora akazi neza ati ndabona warigiye mu gisirikare ukiri mutoya ati uzakomeza ukore neza nta kindi nuko yambwiye ati uje ubana n'abanyarwanda nta kindi yambwiye ex-president Kayibanda
waba warigeze guhabwa ho amategeko na Colonel Serubuga Majoro Rizinde yaba yarigeze aza kumusura aho ngaho yarari
abo ntabigeze bahagira uretse wo sagatwa niwe bavuga ko ari we wahazaga nta murabo yaba Rizinde yaba Serubuga nta wigeze ahagera nicyo gihe cyo kwipresenta muri leta majoro muri discipline nta abayobozi na Serubuga nta twabonanye kandi byari byarasakaye ko ngo abasirikare b'igitarama twashaka guturikije ngo Kayibanda ndi no muri kigo ba abasirikare bazaga bakandeba abo twinjiranye baranyatsa amapeti bati ngo washaka guturikije Kayibanda nuko ngababwira nti mbere nti byararase nti ubundi mba ndi mu Budage ariko ari blague uwo mbibwiye agahita yiruka ati wa masirikare ati uzi ko ari byo ko byemera ubwo ari blague nyine ntangaga kubihakana ko n'umuri bavugaga bati ko byari byarasakaye ko Kayibanda twagwa tugiye kumuturukisha ndi mu bari bwigomba kumuturukisha kumva mwisekera nti wini ho narate nti tagomba ndi mu Rwanda mba ndi mu Budage bati se mwagomba kunyura he nti no twagomba kunyura ha Tanzania nti nuko nti nuno byararase nti mugira ikindi mumbaza mugashushibiganiro abasirikare tuziranye nabandi meme na abalezi officier barampamagaraga bati nguri mubarinda Kayibanda cyane uno se ngo ngo ngashaka kumucikisha n'imwe cyo mubaze nkababwira gutyo n'izi yo brag ikahagarira aho ngaho bagaseka
muri ubwo buzima babayeho mu myaka ibiri urinda Kayibanda ufite abasirikare ucunga ukuriye uha amabwiriza y'uburyo bagomba kumurinda niki cyagushimishije kuruta ibindi niki cyakubabaje
icyambabaje nuko mu basirikare rwose na nawe wiboraga neza twarangiza tutashuma neza muri myaka ibiri nta zadegaga habaye ntaki n'upiyo Kayibanda ndataha nkamusezeraho na ex president Kayibanda nkamusezeraho tugiye muri Rumize icyaje kumbabaza nuko na Ojida shefu wari wasigariyeho litona kandi kwe yamupropoje iyo mutifu Sergeant Gashere yari yakoze izo degare yakoze nanje akankuriye umutifu bigatuma abanyaka amapeti ku buryo ndetse nuko nyine iyo ntajyane yo izo za liste z'abasirikare najyane radayo ntagomba naravuye imbere ya conseil de discipline
bari gufatwa nk'umugambanyi
ariko babonye njyewe mu myaka ibiri nabayeyo njyana abo basirikari ndi kapora ntaze dega zahabaye ti conseil de discipline igomba kuba yararebye iti koko uyu musirikare uyu kaporali yarenganye bahiri nibwo hari bafashe umwanzuro kugira ngo bambe imitasi yo kukibuye icyamba bagereyo nuko Roger Dashef bapfa ku rurimi wari wasigariho kandi kwe nanje yahoreye motifu niyo yari yakoreye Serija do Serija ari wajanye undi gashyira mu kabare bakanywa bakaza nyine bo basinze nanje umutifu kabare yarankoreye yajanye muri discipline igatuma abanyekana mapiti nta kindi cyambabaje
no kwihangana bibaho mu mateka
we
no kwasi ngo waseze igisirikare ryanjye
igisirikare urumva muri mirongo irindwi na gatandatu mu kwa cumi iyo degazi haba nyine za ex-disciplinaire takayibanda bampa imitation ku kibuye ngeze ku kibuye ubundi kurangiza igisirikare nagombaga kurangiza imyaka cumi kuri mirongo itatu na rimwe z'ukwa gatatu le 31 mars ubwo mu kwezi kwa mbere ukurikiye Yezu yantumyeho bari kureba nyine abasirikare bazajya mu kuba fait de terme kurangiza contrat adomati turagira ngo dukopropose kugira ngo wiyongeze tuwindi contrat ndamubwira nti mu buzima bwanje niyo nari kuba ndi hehe ndi kiniki navuze ko tazarenza imyaka 10 mu gisirikare biramubabaza ko yaranze twabanye igihe kirekire umuntu twabanye mu mutara twabanye Nyanza yari komanda ndimo komanda ntibishoboka imbwose niyo decision yarayifashe atumaho umugore wanjye nawe ngwaze bese amyumvishe ko twakora indi contrat abaje umugore wanjye turi hamwe ati yambwiye ko atazarenza imyaka 10 mu gisirikare yahise asinyurira ko nzatara 31 z'ukwa gatatu muri bigize 31 z'ukwa gatatu ubwo u Rwanda n'u Burundi ngo bapfaga ntuza frontiere yahari ya mu Bugesera ibapfu mipaka noneho baba baduhagaritse kugira ngo wende bahashobora kuba intambara ubwo bigeze mu kwa gatanu babonye bicogwe kuko ngo ba icyo gihe bafashe baragabana inemba batera ibisima barangije kubiteraho urumva yari ko ngo Habyarimana niho yari maze gufata ubutegetsi mese bwo ngo barumvikana bashinga ibisima kuva inemba bamaze igihe kushinga ibyo bisima bategetse ntuza bagifitanye nibwo ukurikiye Yezu bandekuye bati bampa imodoka irancura injyana iwacu mu 77 mu kwezi kwa gatanu
muzehe Paul Rugenera tuganira umwe mu bahoze barinda perezida Gregoire Kayibanda tugana ku musozo ni mu kiganiro muri isanga ni ikihe kintu wumva wakoreye perezida Kayibanda ku buryo wakigamba ukivuga ibigwi
uretse perezida Kayibanda nta kindi namukoreye ko mu mategeko ya gisirikare gusa nuko namwubahaga nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu nawe yabaje nyine nk'ubwo baje nyine asohotse nkagenda nkamusuhuza tukaganira nta kindi naba naramukoreye uretse n'abo bana be ndetse nkaba nasabye ko nabihanganisha nuko nk'abo bana be rimwe na rimwe bazanaga abantu bagenzi babo b'abanyeshuri cyangwa bakambwira bati aba baje gusuhuza papa mbese nkabona nkabaha uruhusa ari uwo Sumuta ari uwo Bernadette ari Epifania ari Erde Brand ari Eugene bose wansabaga iyo fafere nka Eugene we yari mutoya urumva we yari mutoya ari munini we wari wigaga mu by'Imana yari mutoya abo bandi bakuru iyo bansabaga nk'iyo fafere bazanye na bagenzi babo kusuhuza senara iyo nabahagaye iyo diyanse bakagenda bakabumura mutsa bagatahana nta kindi bese mbona naba naramukoreye
hari kindi wongeraho ku kiganiro tugiranye ku Ijwi rya Amerika
nta kindi nakongeraho gusa nshimishwe nuko Ijwi rya Amerika yashoboye kumbaza ayo mateka wenda nari kuzapfana none nkaba nanjye nyashyize hanze nyavuze ku buryo nyine ibyo bintu byabaye muri kiriya gihe nanjye ubu ndahumetse nuko nashimira Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Paul Rugenera, amateka y'u Rwanda zandikwa no gusaranganya ubumenyi hagati y'abana barwo bose. Ndagushimiye cyane nawe Eric bagira ubusa. Ni na hano dusoreje iki kiganiro hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye. Mbashimiye mwese kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, murakarama. Thank you.